uchokozi, upenda amani, nchi yenye thamani, upenda biashara, pesa lazima mfukoni, uwenye bidii, wakarimu pia wajeshi.
Kenya ni nyumbani, tumekubaliana tuhame, tuimarisha isimame, ili tuzidi kupepea. Kenya ni nyumbani, mimi sihami, tuimarisha isimame, ili izidi kupepea.
Mpaka January, representative to the inner. Kasupu, yeah. Weka muhuri, yeah. Kenya atuhami, boom.